Yeah, another Dakika Zero presentation. Alongside CJ Lagbon.
Yaman, listen to this.
Freddy Galdem, you have to know that. Yeah.
Nilikuwa nimesota bila mkwanja, akada ya tanipenda without blanda. Nimekaa nikiwaza pia nikipanga, amecheki chalia ngatha sahiha na haja. Kutemana na wewe si hoja, kutemana na wewe si hoja. Nimetemana na wengi si mmoja, nisi matumwa ndani kimboja. Nilikuwa ila nansa isi na toja, ulitoka we mapini sina moja.
Yeah, another Dakika Zero presentation. Alongside CJ Lagbon. What we say, tell me.
Yaman, listen to this.
You have to know that. Yeah.
Nilikuwa nimesota bila mkwanja, akada ya tanipenda without blanda. Nimekaa nikiwaza pia nikipanga, amecheki chalia ngatha sahiha na haja. Kutemana na wewe si hoja, nimetemana na wengi si mmoja. Misi matumbo nkae nikingoja, nilikubaiya lunch sahisi na toja. Ulithrow away my feelings sina moja. Nilikupenda ukadhani na kuchocha, ukanitenda kunikalia mapocha. Ati weni bonta au upendi kocha, ati weni black beauty upendi becha. Ongeza iyo base pamoja na tutor, na kuchapia pole si kama vita. Rap yangu pole pole si kama teacher. Kutemana na wewe si hoja, nimetemana na wengi si mmoja. Nimetemana na wengi si mmoja. Si mmoja, nimetemana na wengi si mmoja. Nimesota bila mkwanja, akada ya tanipenda without blanda. Nimekaa nikiwaza pia nikipanga, amecheki chalia ngatha sahiha na haja. Kutemana na wewe si hoja, nimetemana na wengi si mmoja. Misi matumbo nkae nikingoja, nilikubaiya sahisi na toja. Ulithrow away my feelings sina moja. Nilikupenda ukadhani na kuchocha, ukanitenda kunikalia mapocha. Ati weni bonta au upendi ocha, ati weni black beauty upendi becha. Ongeza iyo base pamoja na tutor, na kuchapia pole si kama vita. Rap yangu pole pole si kama teacher. Ukweli tutajua wezi jificha, nitajifunga kutoboa kimaisha. Kitawani mwenye nguvu na kupisha, na wanda kila time mimi na kupisha. Unidayati matusi umeivisha, na wanda iwa face zinanitisha. But right now nimechoka kujificha, kama ni culture niko ready kufundisha. Ama stona niko ready kuandikisha, kama kuna nao mimi huwakikisha. Ebu sika iyo nare ebu wakisha, na feel bad juu karibu na maliza. Lisa babu ngoji za natiza, kama zamani bado na maliza. Next time in nitakumaliza, jumini ule mbaya nitakumada. Kutemana na wewe si hoja, nimetemana na wengi si mmoja. Nimetemana na wengi si mmoja. Si mmoja, nimetemana na wengi si mmoja.
Fire, baby.